radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisare jeegom lewru octobre hitane 2016 jenna yamde hebi silim hebi wakkati joni o do soki don do studio tamani do miden tawa les maisons de la presse bamako jottino no do kabaruji di yumor way galo se grabe on compétite wi defa hande hono tidalaji di ngori e fiugol ballon lele di meden di suudu sariyaru mawdu humninu kabaru birki sambe caldi wakkati joni be meme di do tidalaji be tayki ki duudu won honno luttindiral godugal hakkunde gube pioje ballon lele di meden di be kolliti wi botu keso wadé leydi meden di do e noga lewru novembre ndu wono no balé kumindi de kabaru yimbe fe ballon gobbe le nokkobe be kollitiwde be nanni ngodo noddango be jabi dum duka dum e tawere fu be kolli metti mabbe wakkati jono dum ko noddango wada sabi de be kollitiwde malian haadi lannade figol coupe du monde ko warata ko do kalta de kawrangal han tabirede le leydi meden di ngal do kawtal ngal fuddi kenne do bomako do koni faana modu faabe jewto wakkati jono ko yihi le hen yeso tidalaji kebaade le hen kanye ko be kaani gollude ko warata ko itande 2015 mali ko be gombe jolla be neldi warde le leydi ndi ko yata milliardoji temne nay CFA di do kabaruji ndokkama wakkande boto fuddo hakkunde hejaabe leydi do rumde afrique ne kanye e europe be do yimbe le fu wakkati jono be kollitiwde halaydi an jowi dum wonno witti witti sukabe jokolbe kanye yirwere le leede lebe sekirabdi wonno sembe kabaruji dimin jogini on do betande di batte radio di bi fa gasa bismillah modon e hedaade wakkati jono tidalaji tongide figol ballon le leydi meden di di memama kassen do wono suudu sariyar mawdo humnindo kabar mbirki sambe caldi le leydi di be memi di do tidalaji le majjube neldi lettre warde do wono humni be kabar fiyo ballon le leydi meden di be mbi be ngada do wono botu do e noga lewru novembre no be kollitirwid sabi de be mbi do wono fedde darnode le chapantati lewru octobre hitan 2015 kambe be jabana ndi do fedde fa kebe famtade kede mohammedou samaseku
wakkati ndi yimbe le fuf milata wide tidalla figol ballon le mali ndi timmi woni ko suudu sariya kumanindu kabaru figol ballon der andarndu irti dum li talkur neldadu yimbele be basi imi non hakdum be suudu sariya tas holiti wide hendu nabi batumo federation ballon wadi nyande 33 go lewru octobre 2015 de sabiru holiti wide batu o wada kanu haniri denno kala ko hawra e domudun le batu o imminte ndu wajimbini du fema futu landina batu goddo non talki sariya fedde yamirini denno wajimbini du le imbaade batu o be ngatan hakile jukkoje kande fawde yimbele ngadbe buppi be fa hande le ndu talkuru suudu sariya holiti wide federation hani yobude kala am saddaaji natidi e imadraaji mudum fedde den hani dum jobande ngadbe hulutango be ujunere e temere didi kal si suisse ndi jawdi yo sifa am saddaaji avocat embe nuro talkuru suudu sariya kabaru semme caldi del arnarndu yaltinama balde tati ciagal ko championnat leddi mali o timmi ko championnat kebdo lawol batte imadraaji assemblée nationale
wattu jono do won kayre walde humnine kabaru yimbe le fiobe ballon le leddi meden di be mbi be nani ngodo noddago be jabi dum du be mbi feeso dum halano ko e be ngodno e landinade batu dum won le lewru novembre dum fa handen tas holliti wiide dum won dido golleji no de ngori ka dum won humnibe kabaru fiobe ballon gombe le leddi meden di be kolliti metti mabbe fewde etas wattu jono sab de be mbi mali an wonde landinade fa fiide e kodwar be jayalla hono be kani firde dum coupe du monde hitane 2018 da kanko noddete dama fa keta yo goto jeedabe kabaruji walde fema futunde ko mo halido hen do faccitango Mohammedou Samaseku
min jabani kala ko welti e talkuru suudu sariya tas min jeddata sariya on dulla wide dum wadno e liko jabbi denno min doman tafun feddende wada batu sabi yoga yimbe le feddende ane e dawul tafun ko buri fumitude min yo batte o do kabar wari balde seden fadde coupe du monde o denno min bowi hono dido kabaruji ngaletedi tan fa wadde mewti fewde e yimbe le be fuf yobe bolombe e kanya kuma nimbe kabar figol ballon de leydi ni kabe anda wide sariya o gollete no haniri be ngana fe njaarobe ciagal dum wadi dum wattu e wuteji feddende watte fay boyata dum woni lewru novembre ndu den yo sifa fiji hawri lelewal min landini kabar mudun min jahantun min darrodun e darde meden min jabana dun kala ko be korato do mudun kabe anda wide sariya di tasba mate di an jaha do wuddi
sekirabe jena yamde hebi silimaji nay do bamako do rombayni tati mijoji modo halame bemala ne galmi noddata face facebook e compte twitter studio tamani fandi fu yimbe la nayon keddikile hen hewbe du barmile hen bonandaji ngadaade le puddor yonternde e wuddu leedi meden di miccite den wiide bonanda goddo wadama fewde e ministrement nokku noddata agel hok wattu jono ministrement weddi e beedude bawde modon le dedo nokkule sa ha leedi meden di fa kebe famtade kede ousmane nyali buli
e wi mangal pade ministrement holliti metti caggal bonande ngadaado do d'accordé mabbe de be beydido habbude kummi mabbe fa denago hebbe le sahangal fuudu agi lokko kidal e tesaliti buri de lendode kesse ngadaama caggal bonandaaji ngadi le sahaleedi ni le fuddore yontere de di bonandaaji ngadi le nokkuje tati hakkunde altinere e talataare goto wadi agil hok goddo wadi hakkunde tente lut e asaran do e tumbutu kilometre ngaji chapde joyi tato bo wadi bugumeere do e gundam kilometre ngaji sappo le bonandaaji di himbe nayon keddi hen be kufunaaji bulbulaaji idon soldaaji mali goto kanye civil goto hewbe dum barmi le barmube kejaado conseil cercle gundam wo hen yabere hebi o busal caggal li bonandaaji ngaddi wattu joni o le leedi mendi honjotobe yogabe kolli wiide boto mawdo dentinoo bibbe leedi ndi fu haani wadeede fa himbe fu denta data dabareji kandi bamere fa denago hebe e wi mabbe fa denago hebe himbe fu kaani landere ko woni hakkilaaji mube
no kaldale kawrangal hante bi reel le leedi meden di batu fuddi kenyan do bomako do le o do boto be ngara jewtaade hono golli njubbiide le hen kanye di njubbaaki fa yotti o tiidalaaji di be kebi e dati di be kaani nangude e ko warata ko ko yaati himbe le chapantotal gonno le ngal do kawrital do ngal suudu ministre humnindu kabar hakkunde mali e leedi e godde fewni kede kanko no dirtet innaayi ag mohammedo yo kanko woni kejaado dum wonon horeje laamu o le kabaru kaldale kawrangal nongal han tabireedo ko mo halido hen do foccitaango mohammedo samaseku
la formation va porter sur les
do tobe moode nay talkur jam e deejar leedi malindi woni ko gol famin gol fawi de ngoni kabar politique e gollirde mawde kabar denagu kabar yirwere kebe fina tawaji e kanya dun kabaru dawral sariya e neddako banga goddo dun min totondira hakkilaji do golleji talkur jam e deejar ndu bangal ko heba gollede ciadele majji e ko heddi gollede fa hande e kabar talkur ndu yimbele hewbe kuliti metti mun en bangal taade fi golleji di tawene ko heewi gollama buri fuf tobe mawde de kisime de e kanya du jewtugol sifa gollirde kewde kadu hatta femi ni andani tilalaji goddi di hono di rafnde na goddi
principal difficulté c'est vraiment l'insécurité ambiante
batu fuddi kenen do bomako do hakkun heda hejaabe leedele europe kanye leedele afrique njowido wattu jono do kabaru witte witte sukabe kanye yirwere leedele afrique de o do batu fuddi do bomako do le maddumbe ngaran jewtade le hen dati kadi hejeede wattu jono nayride kabaru kebal leedele meden de lamu ko mallibe kollitiwido ko yaata milliyoji nay malinke woni njola wattu jono be kollitiwido ben du sa jey ko nedle hitane 2015 ndan yafa milliardu temet nay cfa kabaru kebele leedi meden di kede kanko no dirte docteur Abdourahmane Silla kanko humini kabaru malinkobe gombe njola be ko mo halido hen do faccitago Ousmane Niali Bouli
notre pays compte plus de 4
bibbe malingombe njolari ana ya milliyoji nay le leedi aduna de fu be gom be fu ebe nelde jawdle leedi mendi fa yirwere wada ebe mojjina nokkuji kewde fu du region kay o buri bibbe mali ana kewi njolari tinnibe du sanne ebe ngada e bawde mabbe fa leedi mendi ya yeso le hitane 2015 de jawdi ko be neldi warde mali ana ya milliard ngaji temen nay e chapande jeddi e go o sefa ko men jidi faabiraade be hollude be dati be kaane jukkude fa be ngatta jawdi mabbe di do waawi nafude e mojjina ko waawi nafude himbe fu ko waawi wadde fa himbe hewbe keba golle ko projet o yidi gombe njolaare be ngada mojjina cuudi dogotoro mojjina gollirde bawde wadde kebal le region ngaji di be jiota le mun di se gombe njolaare be kunjini dum hore wadan fa yiro
le wadde
kawrital fuddi hecci kenyen do bamako do ngal do kawrital ngal timmi kenyen le majjun be ngaram be jewto dum wonon yimbe le humini be kabbar yimbe le gollobe le leedi meden di kambe pewni o do botfaabe de la hono be kani rentinirde bawde mabbe le majjun bali tiagontode hakkeji yimbe le gollobe le nokkobe kambe dubbe ngaram be jewtoto no be kani gollirde gollidirde dum wonon e bali gonde tiagal leedi di kede kanko nuddete Karimu Jara burdandi tirede to gola ko mo halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
il s'agit de corriger les méfaits
jewtude torraji bangal sifaji didi pelle darnibe hakkeji gollobe di ngoni pecce pecce majje e kanyati allahji almusaddaji majje fade darnide hakkeji gollobe de wawana almusaddaji mayre wana fi bamtinde wakar jun o ko min kan huntande hore du tayre kalisi ko kala jobanta fedde de lulirde tikof ndenno anahani guli dobe amem be bedade e pelle lidi mali darnibe hakkeji gollobe be fuf ngada bode mun sala kabaru sariya tayre kalisi nyobatede de ana nangire sobu jalla ene darno ko amen keban jawdindi almusaddaji amen kasindini telen sade fuf fewde jikki amen do lamu o biden gondi e totondiral hakkilaji no mbawaten huntande dun hore
pour que le problème à la source puisse être réinstauré
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabo tobe studio tamani
sekiraɓe jurneeɗe ƴeweloɗo nele keriduujoto en ɓuɓɓiranɗo ɓuurem ɗo ɓe collectivide kawrital balɗi ɗi fuɗɗi toon ta latar ƴaɓɓinonde koni fana ngal ɗo kawrital faaɓe ƴeewa basiji gonɗi hakkude jalliñi to ɓuurem to no ɗiɗo basiji gonɗi ɓe ƴewtode no iblisa ɗi gonɗi to hakkude yimɓele ɓe ɓe ƴeewa yalla hono ɓe kanni darnir toon projet ngaw e pamoro e kan koye nafude toon e yimɓele lanniɓe oɗo golle leydi almagne sandu maɓɓe nduɓe noddirta guise si wuurito e gardam fa ɗo kulli koroɗo ɗo nduɓe collectivide ONG wacu play eɓe gondi e fewnude toon batu ila talatar ƴaɓɓinonde fa ɓe ƴeewa wakkati joni o jalliñi gonɗi toon ɗiɗati heeɗi kani nangode fa ndeera sukaɓe wonɓe toonɓe caggal muɗum nduɓe ƴeewa yalla hono ɓe kani waɗɗuɓe yirwere le l'école ngaji gonɗi toon ɗi oɗo boton hani wadde toon balɗe tati noon ɓe collitiri wiide gattuɓe junngo e jiiba so jaltini ɗiɗo kaali studio leydi Canada te garan timminiren faɗo yoro soɗoɓe collectivide wattu joni hono sukaɓe gonɓe toonɓe ɓeɓe gondi e ƴewtede fa ƴeewe sukaɓe fo heɓe pour tampude toon banggal heeɗere caggal muɗum ɓe garan ɓe nawtiro toon ɗum won leɗɗe ɓaleɓe ɗeɓe noddirta moringaɗe pewnuɓe oɗo boto walde on gé ndeɓe noddirta cv childire sikiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade heejoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde aɗa woodi jotal ɗi kertanama wakkati joni yimɓele keɗiɓe min fa fatoma yo en ji kikiɗe. Thank you.